Exclusive from ZHitsPromos.com.
J Cash, J Moon. I barely saw we in the building.
In my 10-10-9.
Yeah, yeah. Nenzo Ganzat. Vagina nkala isetipisha mumbuyo. Lifestyle yene wankala isetima yonela kutulu.
Nenzo Ganzat. Ram. Zani futila ma fresh. Tabaka ngono kangena koma ikali kupaki lako fresh.
Nenzo Ganzat. Vashitika kuma WhatsApp status. Kuti waenza kavitsi setiziva bana Lexus.
Nenzo Ganzat. Mu life nika nkala kutu na va people. Konse tingangale iko kasi awe sichili simple. Awe sichili simple. Monga kubola pimpo. Koma chiliko kusho. Monga mahipu ya artificial. Tamvela koma lilisho. Over a certain issue. Wina wanamu yuzinga. Nomu flashinga. Monga ni tissue. Tenti gwiri zani. Noti chapepa limani. Tenti kalepa mozi. Monga mabansi sapatukani. Elotika zisungana. Chisa zikondogo ngana. Tenti pange mane imwe. Tenti pange drama. Musa nitenge monga ngumba. Sini ya konda matipa. Tenge nise mwe. Muma tengela ma eki patre. Uka itaya nisichekaya. Osaka tako mulilo fire. Nijita kushishana na mapaya. Ukali opeze kapa maflyer.
Nenzo Ganzat. Vagina nkala isetipisha mumbuyo. Lifestyle yene wankala isetima yonela kutulu.
Nenzo Ganzat. Ram. Zani futila ma fresh. Tabaka ngono kangena koma ikali kupaki lako fresh.
Nenzo Ganzat. Vashitika kuma WhatsApp status. Kuti waenza kavitsi setiziva bana Lexus.
Nenzo Ganzat. Mu life nika nkana kutu na va people. Kose chingangale iko kasi awe sichili simple.
Nezo Ganzat nili weird. Kansi nili admired. Fweba na mayad but corrupt fulu maawad. Tiziba muli ku Miami. Tiabunga na kuma chips mayaya. Pictures in the boutique. Kansi enze ni kuyesa ni mahala. We fighting for a better life by the end of the day. Though sometimes we might end up upside down. Day mama day. Yeah. Bari ponse pena pita wakamba chijemo vaje. Mailo wazafuna futi mtu sati asha wamona te. Uchita portray life ya leisure. But in the actual sense that sovesa full flight Malaysia. Yeah. Oh na maniga just count your blessings. Long as you breathing. Chikulu you are progressing. When you get home in the evening. Nenzo Ganzat. Vagina nkala isetipisha mumbuyo. Lifestyle yene wankala isetima yonela kutulu.
Nenzo Ganzat. Ram. Zani futila ma fresh. Tabaka ngono kangena koma ikali kupaki lako fresh.
Nenzo Ganzat. Vashitika kuma WhatsApp status. Kuti waenza kavitsi setiziva bana Lexus.
Nenzo Ganzat. Mu life nika nkana kutu na va people. Konse tingangale iko kasi awe sichili simple.
Thanks for downloading from ZHitsPromos.com.